Indaba 51 URuth noNaomi. EBhayibhelini uyothola incwadi okuthiwa uRuth. Iyindaba ngomkhawa uphila ngesikhathi u-Israyeli nabahluleli. URuth ungowesifazane omusha wezwe lakwaMowabi. Akayena wesizwe sikaNkulunkulu sama-Israyeli. Kepha lapho efunda ngoNkulunkulu weqiniso uJehova umthanda kakhulu. UNaomi ngowesifazane osekhulile owasiza uRuth ukuba afunde ngoJehova. UNaomi ngowesifazane ongum-Israyeli. Yena nendoda yakhe namadoda namabili abo baye ezweni lakwaMowabi ngesikhathi kunokudla okuncane kwa-Israyeli. Ngelinye ilanga wafa umyeni kaNaomi. Kamuva amadodana akhe ashada nezintombi zakwaMowabi, oRuth no-Orpa. Ngemva kweminyaka ecishe beyishumi, amadodana kaNaomi afa. UNaomi namantombazana amabili badabuka kakhulu. Wayezokwenze njani manje uNaomi? Ngelinye ilanga uNaomi unquma ukuthatha uhambo lude abuyele kwabakubo. URuth no-Orpa bafuna ukuhamba naye. Ngemva kokuba sebehambe isikhashana, uNaomi uphendukela kubona athi, "Buyelani emakhaya nihlale nomama benu." UNaomi uyawanga amantombazane avalelise. Ngalokho aqala ukukhala ngoba amthanda kakhulu uNaomi. Athi, "Cha, sizohamba nawe, siye kubantu bakini." UNaomi aphendule, "Buyelani emuva, madodakazi ami. Kuyoba ngcono ngani emakini." Ngakho u-Orpa uphindele emuva ekhaya, kodwa uRuth uyasala. UNaomi uthi kuye, "U-Orpa usehambile, nawe futhi hamba naye." Kodwa uRuth uyaphendula, "Ungazami ukungenza ngikushiye, mangihambe nawe. Lapho uya khona, ngiyoya khona, lapho uyohlala khona, ngiyohlala khona. Abantu bakho bayokuba ngabantu bami. UNkulunkulu wakho uyoba ngowami. Lapho uyofela khona, ngiyofela khona. Ngiyongcwatshwa khona." Uma uRuth esho lokhu, uNaomi akasazami ukumphindisela ekhaya. Ekugcineni abesifazane ababili bafika kwa-Israyeli, bathola indawo bahlale. URuth uqala ukusebenza emasimini ngoba kwakuyisikhathi sokuvuna ibhali. Indoda okwakuthiwa uBhowazi iyamvumela avune ensimini yayo. Uyazi ukuthi wayengubani umama kaBhowazi? KwakunguRahabi womuzi waseJerikho. Ngelinye ilanga uBhowazi uthi kuRuth, "Ngizwile ngawe nokuthi umphethe kahle kanjani uNaomi. Ngiyazi ukuthi wamshiya kanjani uyihlononyoko nezwe lakini, nokuthi weza kanjani wazohlala phakathi kwabantu ongabazi. Sengathi uJehova angakubusisa." URuth uyaphendula, "Unomusa kimi nkosi yami, ungenza ngizizwe ngingcono ngendlela okhuluma ngayo kimi." UBhowazi umthanda kakhulu uRuth, futhi ngemva kwesikhashana bayashada. Yeka indlela okumjabulisa ngayo uNaomi lokho. Kodwa ujabula ngokungaphezulu uma uRuth noBhowazi beba nendodana yabo yokuqala u-Obede. Kamuva u-Obede uba uyisemkhulu kaDavide esizofunda ngaye kamuva.